ZWAP.com.
What's the meaning of
Ali out every weekend. How can she be so wicked? Kukambaka da zachiba abandimwe bazaka siza cha pretend. Ushona konda po muntu iwe mwene ni konde la envy. Nidi la pa window ya motoka ni kuma na vevi. I'm like why you chika so Diana, zani pwanya mutima usani chika so Diana, ni pwanya mutima Diana. Fala chitenge, kasimu kati mulimini. Kasitiri vose ni single lady. Achito ifula na ringi. Saenda kuchito sama sebeza patiteidi ya gula mablingi. Ayaka yaka pisi na phone kadira no nama kama na mkwini. Nika chokapo naenda kujobu. Asala hapa za majobu. Waneba manuza mamotoka ya mabupa kinga panu ni hopo. Akonda clubbing na mahouse party. Aka chokapo Friday. Apwela pa Monday ni shialikati. Oke Diana alibadi. Yesterday anani uzati ya ndo tenda na kuliba fiash. Uzaba gulira kotuntu na mupasa kona cash. Bazanga banitenga tendo mwako tubidi tupiatu. Ninge na mklabu niwa na Diana vina na bamuna batiatu. I'm like why you chita so Diana, zani pwanya mutima usani chita so Diana, ni pwanya mutima Diana.
Sena kumazuri. Let's go.
Nakunakwa, tazaela kea. Tazaela kea nakunakwa. Nakunakwa kapokola.
OG Beats. See you.
Ushena mwi kama na logo.
ZWAP.com.
You sound so pretty.